Sometimes I wish that I was my
Unaweza ukadai chako na ukala kipigo, wacha dharau. Njo tukutue mzigo wa mzito usilete unyang'au. Hauchi hauchi ukucha samehe sahau. Wafumusa usingoje haki juu ya falma farao. Funika ulapitia kwa kufungua kurasa. Na hakuna kusinzia maisha njana leo na sasa. Hasa ili upate lazima uto ukiruka unanasa. Hasa misi endeshu inaendesha wacha kunletea Ufaransa.
Yeah, fungua kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone. Na usizo ya tatone. Na usije nsogelea hingo. Mpaka nije ni wongendo mpone.
Kiondo linzi ni mkubo jo usalama ni mdogo. Kabla hizi trendi kuja bado si wana tupogo. Na wazee wa diri kubwa chajabu wanatoa ndogo. Wana mdogo so rafiki muda la usikanae mbali ungarogo.
Nchishule zubahu funzo jinsa kuishi. Rafika na uza info wezi lana na sisi.
Neza ukadai chako na ukala kipigo wacha dharau. Njotu kutue mzigo wa mzito usilete unyangao.
Yeah, fungo kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone. Na usizo ya tatu tone, na usije nsogelea hingome. Mpaka nije ni wongendo mpone.
Kuna kitu inaumiza kama yoni pata shika fuwa usemi. Asira zimepanda kichwa diya uhemi. Hauna vimiminika mademu waje kumwagika kwa pembeni. Umepigika kamuiza le kama tika magengeni. Ukiwa mtu moji hawezi kujituma. Nzere kumpesiri anayekupuliza na kutafuna. Majibu ni hapo tayari maswali ndo hakuna. Na wachache ndo uona mbele kwa kutazama nyuma. Rudisha fomu wagobea mitai. Menipo shindu tamu mekolea. Muda ni mchache vitu ni vingi raya. Hip hop misemo sheria ni msumeno ila raya kucheka. Uwe na meno. Ziki so kazi ya kufungana na paka makengere. Kuvunjana heshima kuwekeana mipaka ya mirele. Yani uingie hoteli na kuagiza bapa na njegere. Afutinge choni uanze kucheza sasa na segere. Nata mkifuta misha soma kiakiri nisha mbare. Mistari na wachoma japo haina nyota mshare. Mapinduzi kwa mtama piano tuifanye mazishi. Kwezi rhymes watakaa na tambisha pabishi.
Look at me now.
Nizede uzima na nusu yake. Ndo uambie pilau hage na ponzo na harufu yake. Mambo mwake mwake babake. Na uye kama nape tukikosa wino ndo basi. Si atuweze andikia mate.
Yeah, fungo kitabu nisome. Wanaonewa onewa wambie waone. Na usizo ya tatone. Na usije nsogelea hingome. Paka nije ni wongendo mpone. Yo man.
Oh. Hey buddy.
Yeah. Woo. Bilingual beats with Kazi man. And I'm here with the youngest in charge. I already know what it is. Young killer.
He's so young.
The best in the business man. He came in the game hot and he's still blazing.
Yeah.
Yeah. Keep banging. Cause he's back at it.
Back at it.